see you. Polalika so popa, polalika so popa, so popa, so popa. Polalika so popa, na kisatse so itola, so itola, so itola. Polalika so popa, polalika so popa, na kisatse so itola, so itola. Pumelelo so itona, Jerusalem so ingena.
Yenika kaupole, usiyekeke thina sipophe. Kuphele nenzondo, lo mculo siguqa ngedolo. Ngemini ndaqhuba imoto, ndithenge ngomculo. Nothi ngelotho, noba ilalotho, silonge izotshintsha ingomso. My nigga ndzabopha, mazikhi ndzayibopha. Sasibona sesipenda iphepha.
Namunzo popa, noba kanjani ndiguqa ngedolo, ndicela phezulu. Ipuphu lam ukuvele TV, imali beninzi kihlala ebhekini. Pulapha ngecawe kandigqiba ndiyapre. From city to city, ndiphefoma ndingafluphi.
I can't even stop, noba nja ndiphuphi.
Ndiqumisa impepho, ndicela baphantsi. Buyela ecaweni likhona igidemo. Kuba one day ndohamba ngerenja, apha kule game bandibiza ngodesha. Xa ndifika eshowini, ndibothusa ngebank. Babonisele ebhe, ndiphathe amadyona.
Polalika so popa, polalika so popa, nati success so itola, so itola. Pumelelo so itona, Jerusalem so igena,
yeah.
So igena, so igena.
Yeah, yeah.
Kisindwa kumthwalo uhlele emagqini. Manezo thula ndibeke ecaleni. Andifunikwa situlo ndohlala ethembeni. Xa ndifike esitreni ngena emojeni. Ndiyathula ndithethe ndiqabela ibeat. Ndaqala ubhala ndadropa iheat. I could be treated by wisdom. I'm king of patience, my kingdom. I can predict the future because I feel what is coming. Do music nje just for fun. I'm doing this shit, ndiyapush a car. Bacimba ndiyaqaqa ndizoqhasha, yeah. Manentandaza para ndipophi. Thixo andazi ufuna ntoni. Mayithi ndiyabuza kushota ntoni. Le nto uyenzayo wenzela ntoni. Thandaza oko para ndiboni. Bathi ukhona ukhole ntoni. Nditsala kanzima ngathawuntoni. Ndilayite ikhandlele emayikhini ndigadle. Ndileqa amaphupha iincondo ziphatha. I'm chasing the bunny, can call me a goat. Pulapha kumnyama bacimba ndigosi. Polalika so popa, polalika so popa, so popa. Polalika so popa, nati success so itola, so itola, so itola. Polalika so popa, polalika so popa, nati success so itola, so itola. Pumelelo so itona, Jerusalem so ingena, so ingena, so ingena.
Nangenda ngena ndakaza, pola sungamu, so lahlimbahle. Ngenilo Aisha, kota nhlelanga, so celukaza. Mhlaba unameva, nzonyamezela. Ngathandiweva, nalo ithemba. Mzali ukhona, so ndipha amandla. Mihla malanga, andisalali, oko ndiyaphanda. Ndiphanda izaka, nikame hasla. Ndifuna ukupopa, andifuna ungatsho. Kuba ndililo, lona iciko, elilo mculo. So tshika izinto, kuphela intsokolo. Impilo ibe ngcono, ndesisibonelo. Kulowo nalowo, ndibengumzekelo. Olungileyo kisayizo pop. Nami success kumele ndithole. Ndibe yibrigade ngxenye ibhukathi. Nothi bunani ndikunganqami. Kuze umtyholi naye angaqhashi. Nguqe ngedolo ndicele kumtsali. Mpilo emnandi ndihlabe imbuzi. Nqule nedlozi xhose makhosi.
Yeah, yeah. I'm MJC. Xelele kanjalo. Ayo Aisha. Bravo. Danger.